fresh out from KobolaSounds.com.
This is the sound of the wise men. Soulsman. No munangwe.
Alala!
Niwani niwa mkolingwa kumanya kutosiko. Amchendele mchele wanganga wakulungila polio mwuzu. Nangoko jari mabeli afyala wana mutandoru. Kose ruwapo kupita kutuwali la chirungu mene. Chirungu mene. Hapo abantu pangavu.
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 Wati nivuvu zela pangana alana vane kilumba. Ukulapa na ndibo nishikofu ya mfwa ya kalumba. Njimba fibili fibili kuwa mfya tumpundu kulumba. Nisia bako mwoni nge chisa kulomu kiusumba. Paisi ya mwiliwe lingi e ukukubiange kiumbu. Njika tesa vile loni mama shifula mwisumbu. Rose Royce nefimbu safiko kungula mulukungu. Driven by excellency HH nangu walungu. Uyesha kufiko pakoya mumbo kwa shichintu. Mfashidien shimbi mutina kunoshi waya waya kwa timito. Fwae gat game nge chimpombo na energy ya fitopwa. Ishimi kwa fulusa tulwa nisha kwa ati wakumi kumfwa.
Niwani ni wa mkulingwa kumanya kutosukumba. Chendele mchele wanganga wa kulungila polio mwizu. Nangoko jari mabeli afyala wana mutandoru. Kwa seru wapo kupito kutuwali la chirungu mene. Chirungu mene. Hapo abantu pangavu.
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 Akatabu kachibemba. Nakatabu kachawush. Inebo na temu ishapo. Akatabu kachawush.
Inebo tefwe tefwe watira muibisha wafina. Nechino ndanga chako koleji fume mafinai.
Babu wali buwanko mwaka chenji pamona kampoto. Halaba muisho ndalio wali uku puishe mpoto.
Ichibe mbacha alikanya vango chetabika lobo ndobumo. Kachakuza gumi pili ifa twende fiolwe nalumo.
Inebo shimu pinga nsofu nati ngoshe engana. Babu wabonze pachalo na temu hapo nakana.
Patila temu kula mburu na tayange na maka. Thinki vina imbabane na chivika kwa maka.
Niwani ni wa mkulingwa kumanya kutosukumba.
Chendele mchele wanganga wakulungila polio mwizu.
Nangoko jari mabeli afyala wana mutandoru. Kwa seru wapo kupito kutuwali la chirungu mene.
Chirungu mene.
Hapo abantu pangavu.
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 Yangwa mafadi sapawa tolo mupamba. They dancing to my tune quite seven. Vavika wrong nigga paru panda. Ndiye vala saula ngama legeni. Nsenda wino wilufia mafupaya ikatengombe. Ngola kwanisho kuja mikoria yembe isaundombe. Mushe kuchu waipu isha bifi iwa tampa pantu sexa hae. Nine wakachema upepe shadobo ne ngombe. Mpe nikatata elo ningaleko kupata. Ikata bambi you can't catch a sopa mwentapa. Ndabalonga ngesaka. Sports and stapa netyo njefeli wa constructive. Wali waka pentapa.
Niwani ni wa mkulingwa kumanya kutosukumba.
Chendele mchele wanganga wakulungila polio mwizu.
Nangoko jari mabeli afyala wana mutandoru. Kwa seru wapo kupito kutuwali la chirungu mene.
Fresh out from KobolaSounds.com.
Mr. Payne Bits.